bagenzi banje ninyongera kubaramupya kandi ninsima rahanga kandi wabahereza kanya kwisha kuririza ibyo mukatabaka akatabo kitwa ka katano umukatabaka ntuza kwega mu ibintu bingi munongo kukira munonga ntuza kwega abashije barahanga abamwesigire kandi abamushabire akabahereza amano go gukora ibyo kutangaza mwikiriza ngo ubuzima nitwe ubundi n'ubundi tugira ibizo bingi kandi n'amatsiko ngo ibyo kuririza ibyo mukatabaka nibyo bijya kubahwera ukumanya ukutukubasa kukira ibizo bibyo mwere hati murebe ahakishani icyo kubanza